Artiston noromo diokana ummata karrayu bonni tammate dakani ilala nijiran kale sammo marita anir. Karrayun wahedutu rakisutti jira soran artistota achidak anifi marira jiran kesa kandubise kab.
Babarotole, bonadado. Romea fula edut warri horike enchaatin bula rako heddu khesjir. Heddun boka ega chujjir. Khandu mazganna ega chujjir. Khana mo horike baite barbada chujjir. Artistoti romo lehen diotana. Karrayu dakani wanummati khesjir lala nigalan. Waran dubis khesatuk. Waqo jallot yom finfinne bilbeetin dubise artistoti finfinne waltrufani marita of hoppa ujirani
bonni akhamada namni de buda jirun kabu bonni le horilen kagallate de akmale ukkate jira horin si labti aduda biye adi tan male bishi margin jiru wanni ya tan jiru ba yara ko ma ke sijiran
horin bisan duge sargat namni bisan e sargat
duran borata le diro ba ka jiram tirabe achifa dugani borata le diro ba san amma dubbin amma renga dadufte sun addan kutte namni khara sana kan dugnelle ne lati soda taate achi bisan namani garan duba debani aron ta duran jirtu aron kuftu ramti amma ol rafa go jirti rakko amma tin amma rakko amma khe se jero manni sun
atte lalte
e dangne dake lale chit dake ta
aha me olla datta fanatin fakken
e dangne lale ar ulan nanne qararir rajal kamne aga barrutti den lafa magana bakula lafa bakwara bakula jirutti ruben bakula san dofne tirakona ka qabara kona man be lafi e bulle namma namne chorille no ukate ra gurgurame wonnon jedu beelli sarka ka bakon koni aduni sakuma jenno sanitti adu ham tuda ibitti adu sun akasti goye jira rakwa ma ke se jira manne so
yo ya tan man ta na jetani ya tan
lammi lamu ma ne kane dangan oromia bosati fi karayyu akka khabajam han jedu no time danga san lalu dem danga sallalu deemne laalani sakuma sane bibakkoni sirakkoda akuma sane tijittirakko walumaanuti laalle beela deemu sakasamatti laalle
irakkuwarra hori keencha nami agam kubqab isaniin artisti hun agam kubqabdan agam biyyattimtan agam riyaataniitin fakkennaafi yo bona haakkana hanfa waan biiti kheejjirtu danga riyaataniitin waan deebu nam tolchitu waan beelti nam tolchitu yookaan ammoo waan bisaan dhabiitiin nam tolchitu maan argitan maan waltimtan artistin oromoo agam kubqabdu warra horsiisee bulaa kana
enuti beeta artistin oromoo warri keessatti dhalate keessatti guddate kakka keenyaammano hori loonis gaalatti seeree tisheen beeka keessatti guddadheeti ijoollummarraa kaasee gaalafi loonti isaan guddadhe eebu fi beela achi jirtullee hunda addaan baaseen beeka sirritti
agam biyyaan geettan agam namni agam qubisanii qaba
ummata anga'uudhaaf gaa ummata keenyaa katakka meedia anga'uuf waraabbii achirraa waraabbanne waa komii ummataa fudhannee aga gadhiifne qaba qilleensarratti qaamni mootummaileen akka gargaarsa godhe ummannileen akka gargaarsa godhu akka namu wal bira dhaabbatu nuti labsaa jirrayyaa jirra ummataanis akka gargaaraman akka ummanni sun gargaarsa argatan waan danda'u namni danda'u waan danda'uun akka gargaaru labsinee jirra iyyinee jirra nuti iyyannaa jeyyachaa jirra
mee rakkoon silaa rakkoon kan rayyuun kee jirtu maan amma dubbiita wanni tolchuu malaniif maan
wanni amma sirritti isaan harkaa qabu rakkoo namaa chaanifi qoonqoo wanni lubbuudha wanni nyaataa qoonqoon rakkoodha horiin foon qabaatee gurguramellee irraa gurguratanii mannaqa gaarii ittiin argatanii rakkoo hamaa isaan harkaa qaba
isaniin artistoota oromooti namni achi dhaqeeti ilaale
artistoonni oromoo walitti gurmoomnetuma akka fayyoo dandanaa fa fayyisaa furilleen jira ibroonis jira hedduudha ijoolleen artistoonni baay'ee jiru alkoo qasaruufaan jirti kana taane dhanne kanaafu aga tokko bishaanuma xiqqoo wayii tarkatti qabannee dandee bishaan sunillee nomaa wal hin geenye ofirraa dadhabnee deebine bishaan san caalaa qoonqoo nutti jira odoo bishaan waan midhaan nuuf iddanii hunjeanii bakka achitti garaan numatee irraa deebine
kanaafuyyuu saniin artistoota oromoo dhiyootan karrayyuu aanaa gargaraa dhaxxaniiti waan biyyiti kee jirtu laaltanii galtan waan dheebuun nam tolchitu waan beelti nam tolchitu olla seentee maan argitu
fakkeenya kumatu beetuga yoo beeleesoo dheebatee dubbachuun fedhu beeka achumatti du'amalee ofuma cicha malee hin dubbatu afaanii baasee karaanatti jiran jiu haalli nuti ilaalle sun baay'ee haala baqa nama suukanneessu baay'ee
fakkeen nam tokko natti
manumti silaartu bakka nu dhaddanne sunillee manni isaaniilleen kan dittiigame mana gaaddisaama citaa itti ijaarame buuyyoon citaadha kun ittiin ijaaramin beekta ka aduun itti nama gubdu lafaa keessa jiran manuma gaaddisan qabne mana citaa irratti hin ijaaramin mana akkasii san keessa jiraatanii jireenyi isaanii bakka jireenya gadadoo keessa jiran manni sun
ayye waaqoo calloo warra artistoota oromoo taadiyoo tana waan karrayyuun kee jirtu laalaniitiin dachaan keessa nam tokko waaqo calloo guddoos galateeffadha amma ammoo caaltuu butoo dubbisuu jira artisti caaltuu butooti caaltuu guddoos galateeffadha yoo ammaan tana si dubbisuu jiru kana rakkoo karrayyuu beela dheebuu warra irratti rakkoo warra irratti mari'achuuf marii taa'uu jirtanii marii wal yaamuu jirtanii maan dhageetti maan argiti rakkoon tun rakkoo akkamiiti maan irra mari'achuuf yaa'uu jirtan
jechu wanra mare no man se be kanano karayu rakko jirabeita ko farako bonati jira ya obona silawa robo akanna masida ya wa qumti no aro wujenna achi ranmo warana jar danga marati fi oromia giddu kanafu danga suni gama saninmo karayu danga sawante annamni bakka farake sanira kabu kanjuru woni nuta marra mare anu wa nu mama bela debu fakke na famana ni duranu bonake jiru tokko gafa waranni biratti umame bakka sanira ka ya gascala garan miramechu nafam wan tanratti wal marachu fama walega jira
izanin artistot romo rakko danga oromia bonalle tanan debulle tanan rakko horsiise bula agam qub qabdan warro origen chatin bulkhan rakko warra agam qub qabdan kabiyet akbiyat agam qub qabane rakko warro origen
namme befara fikla ya manille ndagaw dikatul namunu makuba qab ko halle jurujrami ti amma fakenna godina to korayo rakon to ko umame ana fakenna guji fakenna dalota namma gujiti rakko horsiise bula lembe kana dalasana no toni wanta taite chula kanafu yero am walrat ilalun to kollen jira rakko hatulle namunu makuba qab to margani callisun jira garu etura marako karayu fi sakana mi mira majran nami marayum be garu ramu rakko sisabul bula nami khamiyum be orsise bula kajratu marga margion jratin bisayon jratin robio si robin rakko hantu atirani moye waran sitabate atin bonni warana ati warani nami ume sirrut jira kana fu rakko gugurde jira namu onum kubaka
tana jira jetani biyati mu fukpa kana nim ol mariacho jirta
isi akas go na khadir ka mamal go tarayoto ni hala jiru hala qabata ma jiru tirra wal maranne gadibasne dubachu
chalte buto guddo gala tefal chalte un serbisi khaqara war horiti bafte horiga afrakotif horiga afqufa haya bore
mat dre sirba bore je damas wa mahosi sebula kanaratti kawjade video sachu
me akam jere kana
ya ha hayo bore hayo amma irmanule tiyo hayo bore bore va jole tiyo hayo bore hayo amma
artistoti oromo akanarate maria chujirani chalto butolle guddo balate fadda rakontu manke jirti jenne tinor bulchin sallenga fanna nagambula jenna sorala.